yadlula ngiqonde ezulwini omusathane yena angabhodla mina ngiqonde ekhaya ekakhiphe ngiqonde ekhaya noma izivumuvu zingihlasela amadimoni nawo eza ngamandla eke angifihle mina ngiyekhaya emthenjise lona ngiqonde ekhaya o ngiqonde ekhaya lami ngiqonde Awunani bazalwane sengiyanimema ngiyanimemela uye khaya noma ningahlaselwa nihlukumezwe emhlabeni asambene khaya ekhaya lethu okunejabulo awuye khaya
sikhonde
ekhaya Ngokwelelekhaya siyekhaya asambele ekhaya ekhaya noma singahlaselwa ekhaya ematimona zobaleka sathandu zothethe endleleni asambele bazalwane siyekhaya Come.